Baza ebirungi nebikulu byonkoledde wenzijukira jenzije mukama nefumitiriza mutima munda nabyenga sanide okukomawo joyo kwebaza. Tufuda ba mani oswazi somulabe.